polisi etandise okunoonyereza ku butemu obwakoleddwa nga buno bwabadde ku kyalo ky'Elmansi mu muluka gw'e Bajjo mu ggombolola y'Ennyimbwa disitulikiti y'e Luweero. Ng'eno waliyo omukyala w'emyaka 25 Sarah Kabahwezi abadde amanyikiddwa nga Shibati yafumitiddwa ebiso ebyamujje mu bulamu bw'ensi eno. Omulambo gwe gwasangiddwa ku mabbali g'ekkubo nga gwazuuliddwa abayise abeekubidde endoolo, wabula kigambibwa nti gwasangiddwako ebiwondo. Omugenzi wa myaka 25 abadde mukozi wa Gilbert Tumwesigye amanyikiddwa ennyo nga Nigga Boy, era nga bonna babadde babeera mu kikaali ky'ekimu wabula mu nnyumba ez'enjawulo, na kigambibwa nti babadde baagalana. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Savannah Twina Mazima, ategeeza nti okunoonyereza okwakakolebwako kigambibwa nti ateeberezebwa okuba nga yeesa omuwala ono yamusanze n'omusajja omulala nga y'ensonga lwaki yamufumise ebiso. Omulambo gwatwaliddwa ku ddwaliro ekkulu ery'e Luweero okusobola okwekebejjebwa nga n'okunoonyereza kugenda mu maaso.
Discovered alongside the road, partially covered by a towel with stab wounds across her body. The deceased and the suspect, 26-year-old, were casual workers, and the suspect is known as Gilbert Tumwesigye, also commonly known as alias Rasta Nigga Boy, both residents of the same jury. Preliminary investigations indicate the suspect witnessed the deceased with another border rider before confronting her in a short distance, leading to the fatal stab. The suspect was arrested and remains in custody to help in investigation. Investigations are ongoing to establish a full circumstances.